omusumba jakoye sabiti ebadde munyo okutambula n'okuziika era omusumba wesaza ye Masaka Semverus Jumba yalajanidde abazadde okukola ekisoboka okwewayo okusomesa abaana baabwe n'okubakuliza mu mpisa ezisobola okuzimba ekereziya ebitundu mwe bawangaalira n'eggwanga lyonna okutwaliza wamu. Yabadde akulembeddemu ekitambiro kya missa ebbaale Kaliisizo mu disitulikiti y'e Kyotera mu kuziika omugenzi Filomera Nantale yafiiridde ku myaka 99 egy'obukulu era ono yabadde maama wa ssenkulu wa Radio Buddu Dr. Ronald Ssegawajja agenda. Omusumba yasiibye omugenzi olw'omulimu gwe yakola okuza abaana n'okubaweerera n'abayigiriza n'emirimu era abaana bazibye ekereziya gye bava bazibye Uganda n'okulwana okukyusa obulamu bw'abalala abo abali mu bwetaavu.
Mukadde ono yafaabirira ng'omukazi nayagala abaana be gabeere bulu simayolodi n'akinyumya yegasitowa kiŋŋamu n'afumba n'ekuka zido sente zirabike aterezaaba kyerawo omugambo ekiyegaze kale tubeere wano mubwavu besiimi abaavu tandikira wa esira esomi nkulu nnyo omutima omulongo ne weesanga nga naawe ozaaliddwa kubanga alina omutima omulongo. Tukirebuka tubeere bavumu twesiga obulabirizi bwa Katonda ajja kutuyamba ate mukadde waffe ono ng'obubonero bwe tunyulaze gyekkatalaali alikoze ati nayitinayi oba okyalindayo agende mirembe ayimukama mwekyumula ekitaggwawo kimwakire atebenkere mirembe ate baalese eno abaana n'abazzukulu n'abemiriraani bonna babadde atambula nabo omukama abakubagize.
Kati ku lwabamulekwa Dr. Ssegawa n'omuyambi w'omubaka wa pulezidenti mu kibuga Masaka Katumba Ssegawa basiimye ababeereddewo naddala mu kaseera ak'okusoomoozebwa ke balimu era ne beebaza omugenzi olw'ensigo gye yasimba gye yabasigamu era ne beeyama okusigala nga batambulira mu kkubo gye yabalambika.
Maama abadde mukazi naye ng'olumu mbuusabuusa nga determination gy'alina n'abasajja tetugirina yasalawo n'agamba nti wano ye era atuba nti nze wano nze ensembyeyo obutasoma maama abadde tiyasoma naye luga nga kimuluma nze wano nze ensembyeyo obutakola ki era ng'oyagala omwana asome nga akutawanya ng'omuleeta onamala wiiki alina okusoma determination. Maama abadde mwesigwa nga bwe bagambye yeewolanga ssente yakola ku ndagaano ali tiyali ezaamaanya mwoyo kino kizibu nnyo okusanga amaka maama weetewateewola ssente tiyali ezaamaanya yakola ku ndagaano naye ffe n'endagaano zetukoze bana abane tuzikuutiza tumuyigiddeko obwesigwa musabire tukolese mutusuubira musabire tugumire mu kukkiriza tukkirize mu ddiini n'olwekyo tujja kutuukiriza ekyo na tugendedde mu ssaala omwoyo gw'omugenzi maama Fumera Nantale mukama agulamuzesa mukama abeere nawe.